lwehlu sizi imizamo yami iphelele moyeni okomjuluko wenganga cela ningidedele manje cela ningiyekeni ngiye kwampumelelo ngifezekisa maphuphami vele ngiyazi baningi onhliziyo zabo ziboshiwe ngemizamo yami ubona ifa lezinja impilo nayo idayisa ngemizamo yami ibiza ushelena ningitshelene empeleni kanti kwenzakaleni lapha ekhaya athobonswayo izitha zami zisegcekeni.
Nangihambile ngibonile benhleka abantu ngithabalaza
ngithabalaza
mina benghujwa ngusuka isitha zami labo kilaba babethi bayangithanda
babethi bayangithanda
ngilokhu nethemba ngibezwa behleba bethendleleni yami ngiyophalala
ngiyophalala
kodwa ngaqina ngawina ngakwehlula konke nalokho ababethi bayakuzama uwowa ngicela ningiyeke nibo ngicela ningiyeke nibo mina ngicela ningiyeke uwowa ngicela ningiyeke nibo mina ngicela ningiyeke